nyina zolimba nnyo tuswala munnange nze tusunga kiki ekikulesa mmotoka ya bafeeka nkubuuza mazima n'osalawo okuwalampa booda ng'omuyinike omuntu eyandibadde baatule ya mmotoka ani atuulika so ng'abamanja abasajja bammotoka amaaso bateze bali mu kubaza lwemu n'ekyanga lwakuba gwe tulaba akatto kaabalumadda gwojja n'obayita abantu balamu gwe nno weesunguwaza omuzizi azimbatto we baagera wefuula ow'amagezi amangi
sagala nkulimbe olw'envuga embi n'emmakoona ayisiza mba muwane bwavaawo n'agitugga lumu n'antomeza erudda olusakuula nankuula akirako gye yabba ma tutuukira ku bwerendo olwa mmotoka epaala kyennava njikoowanange n'entetenkanya ku booda envuga y'omwami empesi
mwanyinaze sigisembye okuwalampa booda erinnyalika ye nga bwe kakuba ekigwa omuka omunene ani akusasula kirabika bubi mwanyinaze nga gwe okwekola ebyo iye katugambe ne bwegiba mikola ani abinyumirwa nga muka omunene agidde ku booda ng'omuyinike ate nga ne paafu aze yevuga bw'omwati mwatuyisesa fetotwekolezaako otambula ne bbaawo ekitiibwa lwe kinoga obaana muggumivu nnyo ng'oyise n'omwami eyeevuga kusinga lw'ojjira ku booda
mwanyina kantambulire mbuko bya sika bitiibwa kangumire ku mwana wa booda onaavuga obulungi alinaengeri gyakasimbulamu eyeggonjebwa bambi lwansudde mu kinnyo lw'obutanwa n'ennaku emukwata sibeeba n'abavuga bambaale ng'avuga amabidde ne sipiidi akubuuza gy'oyagala abannangaayiya naye ndyokanyumirwa ka booda n'okukira bbensi bannanga omwana gw'ekkoona n'ogamba genda onaavuga booda ewuuma sirigibuukako ndayidde kanawe tonsuza zaabu
hey, obwedda byoliko ebyo mbadde simanyi tino bya kitu bw'aba bafe bw'avuga abamuwa pamiti genda obavunaani bakojjaffe be bakyamu abagaba pamiti eziyita mu bumooli tebayamba baddureeva bavuga tureera n'obutono bwatyo so nga omuvuzi omulungi buli kikabaako n'envuga ekikyanga ye mwannyina geyabaluwa mutuuzaako n'atakyukako
kasita mukoddomi wamubuulire
ebyolusaago mwannyina bite obufumba ati obwettira mu kifo ky'omuge yatula mu bugere
nze yantamako bukambwe bwe
keebeera enswera tebojja ku makya olimba naawe mwannyina mugere wasekera okyatule wagwa
ndi wansonyi nze gw'olaba
amansonyi nsonyi ago ge mabibu bane ky'oyagala okyatula kisinga lw'osirika n'otafunamu
kale tunaagezaako nendaba
siraba wa booda eyeyisa waka munnoowo mutendeke akuvuukira ebbenzi w'oli omatire
wammompa budde mwannyina
ebyolusaago mwannyina bite obufumba nti obwettira mu kifo ky'omuge yatula mu bugere
kasita mukoddomi womubuulire
keebeera enswera tebojja ku makya olimba naawe mwannyina mugere wansekera okyatule wagwa
ndi wansonyi nze gw'olaba
amansonyi nsonyi ago ge mabibu bane ky'oyagala okyatula kisinga lw'osirika
www.mp3ugandanmusic.com